Lesson 13, expressing needs.
O batla eng?
What do you want?
Ke batla kerese.
I want a candle.
O tlhoka eng?
What do you need?
Ke tlhoka madi.
I need money.
O batla go ya kae?
Where do you want to go?
Ke batla go ya kwa lapeng.
I want to go home.
O batla go dira eng jaanong?
What do you want to do now?
Ga ke itse.
I don't know.
O ikutlwa jang?
How do you feel?
Tlhogo ya me e santse e opa.
My head still aches.
Ke eng a tlhoka madi a mantsi?
Why does she need a lot of money?
O tlhoka go reka dijo le diaparo.
She needs to buy food and clothes.
O rata kofi?
Do you like coffee?
Nyaa, ga ke rate kofi.
No, I don't like coffee.
O ya kae ka moso?
Where are you going tomorrow?
Ka moso o ya kae?
Where are you going tomorrow?
Ke batla go ya shopong phakela.
I want to go to the shops in the morning.